Massive tune. Yes, new sound. Collaboration, swag big connection. Raxman Grand Soul. Pro Brains, Mashoka Bell.
Put here in. I'm on my right. And can I do baby wakira? I'm a young go. Now you remote ni kachi do and kill and baby kingdano. Sweetie, me don't know. Just know that you're the only girl.
Only girl
you're the liking. Just never drop me away from you.
From you.
Your love is so cute in my way. Me no like you to go, my baby.
My baby.
No, no, no. What you in? Can I run me what the real be? Move me, nigga, come on, I'm gonna call me. Don't be wrong, oh.
Yeah.
It's you, come on, baby.
Yeah,
oh no. It's your boy, Henry, your reigns.
Unapenda yule
na ma business.
So yako huko kule
na ma business.
Unapenda yule
na ma business.
So yako huko kule
na ma business.
Unapenda yule
na ma business.
So yako huko kule
na ma business.
Unapenda yule
na ma business.
So yako huko kule
na ma business.
Yako huko kule
na ma business.
Unapenda yule
na ma business.
So yako huko kule
na ma business.
Unapenda yule
na ma business.
So yako huko kule
na ma business.
Unapenda yule
na ma business.
So yako huko kule
na ma business.
Yeah, Raxman Grand Soul. Ibaje wacha lembe kabino ni lembe. Nako ya weke bede ni lembe. Marma para bana tingo na kamiko hiri. Kawoni tinge baye te ibaye ringa di mukende. Ati mangoni baby, ati mangoni baby. Ya ini keni mananga keni kwa para. Aki mungi kutu kimi duki tingi kiko tuki kutu mamegi. Mambara mami kini no, eke mirmanda. Itingo kwe kazu kwe iko yukwe. Alungi nga, yumokuro nga toti. Para habe wache nya hina totingo. Iti ye jibu wish, baby iti ye jibu wish. Hawato ya Kenya kudado. Baby ya Kenya kudado.
I
want to yank it in my
Unapenda yule
na ma business.
So yako huko kule
na ma business.
Unapenda yule
na ma business.
So yako huko kule
na ma business.
Unapenda yule
na ma business.
So yako huko kule
na ma business.
Unapenda